iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, duteramanye muri iki gitondo cyo kumunsi w'Imana. Muri kumwe nanje Fideni Yongabo kuri mikro muri iki gitondo. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo. Mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha 10:00 gushika isaha 12:00 n'igice zo mu gitondo. Turabahaye ikaze ku ijwi rya Amerika, mwumvirize amakuru avugwa muri iki gitondo.
Mu gihugu cya Misiri, ministre wa mbere wa Misiri Ibrahim Mahlabe na leta yiwe baratanze imihoho ijo kuwa gatandatu bivanye n'uko ibimenyesha makuru byo muri Misiri n'amatohozwa yabaye byagaragaje ko ministre w'uburimyi yagirizwa kurya ibiturire. Ibyo byaciye bituma president wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi asaba ministre Sherif Ismail ajijwe vigitoro gushinga leta nshasha mu kiringo kitarenze indwi inyuma yaho yemereye iyo tanga inyuma yaho yemereye iryo tanga imihoho rya ministre wa mbere. Abaministre b'ubushikiranganje bukomeye aribwo ubwo kwivuna abansi uw'intwaro hagati mu gihugu n'uw'imigenderanire n'amakungu bitezwe gusubizwa muri iyo leta nshasha igiye gushingwa. Leta nshasha igiye gushingwa izo bijejwe kugenzura amatora y'abashinga amateka ategekanijwe kuva itariki 17 mu kwezi kw'icumi gushika itariki 2 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo. Abantu barenga ibihumbi 10 ejo kwa gatandatu bazindutse bakoranira mu gisagara cya Londres mu Bwongereza biyamiriza inyifato ya leta y'Ubwongereza ku kibazo cy'impunzi ziriko zihungira ku mugabane wa Burayi. Abagwanira agateka kazi na muntu, abanyepolitike n'abagira utugenegene bagize urugendo rw'abashikanye kunyuba kwa y'inama nshinga amateka y'Ubwongereza mu ntumbero yo kwifatanya n'impunzi ziriko zirahunga ingwano iri mu bihugu by'uburasirazuba. I Copenhagen muri Denmark naho nyene abantu bashika 30,000 barifatanije nabo bo mu Bwongereza mu gusaba leta ya Denmark kwakira impunzi, mu gihe i Stockholm mu Busuwede naho abashika 1,000 nabo bagaragaje uko kwiyunga n'abandi. Muri Polonye abantu bashika 5,000 nabo bakoraniye hamwe i Varsovie ku mugwa mukuru kugira berekane ko batanezerejwe n'ingingo leta ya Polonye yafashe yo kutifatanya n'ibindi bihugu bya Buraya aho byasabwe ko buri gihugu cogira igitigirikana kacimpunzi cakiriye. Indege zibiri z'igihugu cy'Uburusiya ejo kwa gatandatu niho zashika muri Siriya zikoreye amatoni 80 y'imfashanyo agenewe igihugu cya Siriya. General Major Igor Konashenkov avugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burusiya yamenyesheje ko ejo kwa gatandatu ko izo mfashanyo zigizwe n'amahema, ibitanda, imatera zo kuryama ko, ibikoresho byo gukinjika, ibikono byo kubikamo amazi hamwe n'ibifungurwa. Uburusiya bumenyesha ko butekanya guca bwubaka aho muri Siriya inkambi y'impunzi izokwakira impunzi zirenga 10,000. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashikirije amakenga afise ajanye n'ukuntu Uburusiya buriko burongereza ibikorwa bya gisirikare mu gihugu cya Siriya. General Philip Breedlove wo mu nteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu nteko z'ibihugu bitunze ku isi byishinze kugwaniriza umwansi hamwe amenyesha ko bakanuye magabo kugira barabe iherezo ry'ivyo bikoresho Uburusiya burungitse muri Siriya. Ati cane cane no kuraba igikorwa cyose coba kigamije gushigikira intwaro ya Perezida Bashar Assad wa Siriya. Muri Arabia Saudita abategetsi b'igihugu cya Arabia Saudite bamenyesha ko batazohagarika urugendo rw'uyu mwaka abayisilamu bose bo ku isi bagirira ku kibanza cyeranda cimak. Ivyo babivuze inyuma yaho abantu 17 bafuye n'abandi.
Arakoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro ejo utegurirwa n'ugwaruka mu Rwanda.
ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo.
Twongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104.3 FM. Uyu akaba ari wa mwanya mukurikirana ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko, ejo Youth Echo mu rurimi rw'amahanga. Bibutse ko mugikurikirana ku isaha y'isaa 11:35 kugeza ku isaha y'isaa 12 zuzuye, ndetse kigasubiramo mu gitondo ku isaha y'isaa 2:05 n'isaa 11:05 nimugoroba. Naho mu yindi minsi ni kuwa kane no kuwa gatandatu ku isaha y'isaa 12:00 za mu gitondo. Uyu munsi kuri mikoro mugiye kubana nanjye Nicole Muziranenge. Ikiganiro cyo kigiye kuyoborwa na Roger Niyigena. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Iyo utembere mu mijyi itandukanye, ugenda ubona umubare w'abana bo ku muhanda ugenda wiyongera. Ariko kandi ni nako iterambere naryo rikomeje kwiyongera, yaba ku gihugu muri rusange ndetse no ku bantu ku giti cyabo. Ni muri urwo rwego uyu munsi tugiye kuganira ku iterambere ry'abavuye ku muhanda, bakunze kwitwa inzererezi se cyangwa mayibobo, dore ko benshi bumva ko bidashoboka cyangwa ngo bikunde kubaho, bashingiye ku ishusho ihabwa bene aba bana ndetse n'urubyiruko rwibera ku muhanda. Muri iki kiganiro turaniyumvira imibereho ya bamwe bakiri muri ubu buzima, icyabibateye, ibibazo bahura nabyo, n'icyo bateganya kuri ejo habo hazaza. Ababyeyi batandukanye nabo bagize icyo babivugaho. Turumva kandi umwe mu bahinduye imyumvire ndetse n'ubuzima bwo ku muhanda akiteza imbere. Si ibyo gusa kandi, turumva n'ikiganiro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo Abadacogora Intwari bita ku bana bo ku muhanda no kubaha ubufasha butandukanye. Naho bakunzi b'ikiganiro n'ikinamico nyiramubande, ntimucikwe kuko irakomeje n'igice cya kabiri, ni mu kiganiro ejo.
Ngambwira ukuntu bakavukira bo mu ruhiza bakwemeje. Ese mwagiye mwimenyera?
Niko mutware wa. Ko mbona uri gutyaza imvura amasaha.
Nyiramubande we. Nyiramubande. Igarura amajwi y'amahoro.
Nawe udukurikiye, hari inama, icyifuzo cyangwa igitekerezo kuri iki kiganiro, ushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero 0788554511 cyangwa se 0722255411. Ndetse watwandikira kuri paji yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo, ndetse no kuri email ariyo ejoyoutheco@gmail.com. tukabona igitekerezo cyawe.
Mboni ibiti by'inganza marumbu ngera ni urenga hamwe ritarenga, ni mama wambyaye nakwiturikihi. Yego,
nitwa Mighty Popo, nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Dutangira n'ikiganiro ni mu mujyi wa Kigali. Bagenzi banjye Yves Nkuye mu Ruge afatanyije na Tabara Pacific banyarukiye mu karere ka Nyarugenge, hamwe mu hantu hazwiho kuba haboneka umubare munini w'abana bo ku muhanda, ni Nyabugogo. Maze baganira na bamwe muri aba bana bakiri mu buzima bwo ku muhanda, uko babayeho, imbogamizi bahura nazo n'ibindi. Ni mu nkuru ikurikira.
Abajya Kabuga muretse Jeffrey.
Uwo muntu ugiye Kabuga.
Gare ya Nyabugogo ho mu mujyi wa Kigali ni hamwe mu hantu haranga urujya n'uruza rw'abantu, bikaba karusho mu masaha yo kujya ku kazi no ku mugoroba abantu bataha. Mpagaze nko muri metero 10 ahasokera imodoka zitwara abagenzi. Ayo ni amajwi y'abana bo ku muhanda bazwi nka mayibobo, baravugira impande y'icyuma kimeze nka kontineri y'imodoka giteretse aho. Ni abana nka barindwi bari hagati y'imyaka 10 na 17. Ubusanzwe iki cyuma cyagenewe kumenwamo imyanda. Witegereje neza urabona abandi bana nka bane bari imbere bajagajaga mu myanda. Ese aba bana bo ku muhanda, ni iki cyaba cyarabateye kuza kwibera ku muhanda?
kubera mu rugo mama yaranyangaga yajyaga guhinga akaza yasinze ibiryo nabido nangiye ndafata imyanzuro ndanza n'amaguru nzina dutorogora amakara kajya kuyagurisha tukagura ibiryo
wacu barabatse ni ukuvuga ko ubundi batishoboye ubu ngubu nonoragura amakara nkayagurisha abona ay'ibiryo amagana ane
ababyeyi banjye baranyangaga bose arega kunywa inzoga akaza wasinze ntibaduhaye norogora amakara nkagurisha nyine nkabona icyo kurya
Umanutse hepfo gato iburyo bwa parike imodoka uhasanga amaduka y'ubucuruzi imbere yayo hari akandi gatsiko k'abana nka bane mu myambaro icitse yewe n'impumuro itandukanye umwe muri bo ari kuzinga ikarito yifashishwa mu kuryama twumve zimwe mu mbogamizi bahura nazo
Turara mu gasozi tukiyorosa imifuka.
Ese warwaye ukira gute?
Bagenzi banjye baraza bakandwana.
Naraje nyine abanyeronda bakaza banyirukana. Ubwo nyine wahura n'undi kurenzeho akaba yanagukubita akwaka ayo wakoreye.
Si abo bana bo ku muhanda twaganire gusa kuko twanegereye umwe mu bantu bakora muri ako gace. Aratubwira impamvu abona abo bana bahitamo kuza kwibera ku mihanda.
Ubu nabana ntagiye posita bajya mura kubika ikintu kuva mu gitondo kugeza umwe kuva nimwe kugeza mu gitondo uyu maze kwe bajya kugangira ubundi abana habonene arabonenera basi nibyo bavuga babubiye nkubwo hari bafite base bakiza ariko bakanga bakaza
n'uburara bw'abana ababyeyi twaragoye hari gihe wowe urera kabuzi kuri kurera neza ariko ntabwo wakura ikiri mu mwana kujya mu muhanda uramugaburira ukamurira n'ishuri ntumenya n'igihe yarokeye n'ishuri
Jeanne Pomuseni umwe mu babyeyi aratanga icyifuzo cy'uko abo bana bava ku mihanda.
Leta yo yafata abo bana ikabashyira ahantu mu kigo ikabahuriza hamwe ikabigisha imyuga bazageraho yibuke yuko afite iwabo.
Niyumviye namwe ubuzima abantu bano bo ku muhanda babayemo. Hari abantu benshi bumva ko bidashoboka cyangwa se ngo be byabaho. Ariko kuba wibera mu buzima bwo ku muhanda nyuma ukaza guhitamo kwiteza imbere.
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iryo rubyiruko mu kiganiro ejo.
Bagenzi banjye Crispe Mizera afatanyije na Hitimana Davide bagiranye ikiganiro n'umwe wamaze imyaka igera kuri 3 ku muhanda. Ariko kuri uyu munsi wa none nta n'uwatinya kumwita patron.
Nkameze nkabiri arikoza amazi ku mubiri umuntu akoga yuko imvura myagiye yewe mu gihe nyine nawe mayobora yibona ko nibimeze karaba neza nta kwambara
uyu ni umwe mu rubyiruko wabaye ku muhanda igihe kigera ku myaka 3 turi kuganira mu rugi we yambaye ipantaro ya kaki ndetse n'ishati yirabura ni muri umwe mu mirenge y'akarere ka Kayonza ho mu burasirazuba bw'u Rwanda tumusanze afite urwembe arimo guca inzara yica kugasonga bugari mu kujyana ikiganiro nawe aratangira tubwira amazina ye ndetse n'uburyo aba yaragiye kuba ku muhanda
Nitwa Kizimana Emmanuel navukiye mu rugo ndi umwana mfite ababyeyi bose ariko nyuma umaze kwitaba Imana ari we wari mama kuhera ubuzima buratangiye bubi nderwa na muka data nyuma tuza gushwana aranyanga muri make anankwa no mu ishuri mbonye rero ubuzima bugoye ntaje kuba gukira mu mayibobo
icyo gihe yari afite imyaka 13 y'amavuko ku muhanda yabayeho yinywera ibiyobyabwenge birimo kore amatabi n'ibindi Mwijwi rituje araducira kumayange ubuzima yarabayemo
kigo kimfuri kwasaka kikayonza igimukarange cyo cyadaga imyenda yo kwambara bese umunari buri kizere mibereho mibi kurara hanze bitwitaga ingange nyo kurya byaga bigoye no kugera muri restaurant nk'umuntu mu basi yarya yasigaza nk'ibiryo babizana nk'umukozi uri koza amasahani kwari byo wirira kwa muntu 50 akakoza nk'igere n'iby'ibiryo karya karya ako ni ngwa tukari hanze
kuri uyu munsi ya none Emmanuel hari ibikorwa by'iterambere amaze kugeraho ese noneho ni gute afashe icyemezo cyo kuba yava muhanda agataha
zanga bana no haza kuba kwa uti abana bo muhanda katubafate tubashyire mu bigo ndiye basase bajya kunshya mu kigo cy'imfuzi wacu ari hafi ubundi bakwitahira ikibazo ndataha ndagaruka inaha
tuyisenge Annonciata n'umufasha wa Emmanuel bamaze imyaka 2 babana aratubwira uburyo uyu munsi wa none abanye n'umutware we
mbere yari ari mu buzima bubi ariko yaraze gukora akamenya gukora akamenya kwizigama kunyine yari umuntu mbega usuzuguritse
mu gukomeza kuganira na Emmanuel kwanyarukiye kuri boutique dore ko yiganjemo ibiribwa aratubwira uburyo yabashije kubigeraho
amazi yose ubona yibasa n'amazi yose mu mudugudu wabonye yose ndiyo yavumaga avomera nk'ibihumbi 4 nkabibika cyangwa mbonye 100,000 badesha inzu cyose bona ubwo niho biri kuza neza mujya rero no kuvugisha neza abakiriya ni byiza ko iyo ushyiye ubashaka buryo umukiriya umubwiye nawe utasagara ukakiriya mbafata neza abakiriya baranyoboka tabwo iyo nza kuba nageze amahirwe ntinge kuzerera mu mugi nyine ntangiye kwicuza nibuka imyaka natakaje mu mayibobo numva ndababaye nge nongeresha abaza amatrasi aza hano mu murenge wacu kuyakora none amatrasi aje banguze telefone no babana mu matarasi baraza baranyubaka bagora no mugeza akajya gura imiti 200 bangeza kuri imiti 150 nayo nayizana anyirangura kwa mbere no kwa gatanu kabyashize ku imiti 100 baracuruza mitiyu abantu baranyoba kandi abafaranga bose bungusa amatarasi mpita nubakamo inzu.
Wow, kanizere ko n'abandi bose bumva ko bidashoboka kuba wava ku buzima bwo ku muhanda ukiteza imbere biyumviye iyi nkuru. Ikiganiro ni Ejo Radio n'Ijwi rya Amerika. Mbere yo gukomeza reka twumve indirimbo y'itsinda Family Squad baragira bati tuve ku mihanda. Aba bahanzi barakoze cyane kuko ubutumwa bwinshi banyuze muri iyi ndirimbo. Reka nizere ko namwe mwese dukomeje kubana muri iki kiganiro. Iyi ndirimbo yagize icyo ibasigira kandi yaboneje. Mu gukomeza ikiganiro nk'uko twabigarutseho dutangira, ikigo Abadahigwa Intwari gifasha abana baba ku muhanda. Reka twumve ikiganiro Karen Wizeye afatanyije na mugenzi wacu Lindiro Maxime bagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'iki kigo.
Nitwa Mushashi Josiane, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'umushinga w'Abadacogora n'Intwari. Ni umushinga washinzwe na Caritas y'Arikidiyosezi ya Kigali. Iki kigo rero cyashinzwe n'umupadiri w'umudominikani witwaga Gemizi, ni mu mwaka w'1984. Kubera impamvu y'ibibazo yabonaga muri iki gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali, icyo gihe hari hatangiye kujya haza abana benshi baturutse mu byaro ngo baje gushaka akazi. Noneho asanga ibyaba byiza ari uko yajya abafashiriza hano ariko bagataha iwabo mu muryango. Impamvu rero yatekereje ko bazajya bataha mu muryango ni uko yatekereje ku burenganzira bw'umwana, akaba ariyo mpamvu yahisemo ko umwana atagomba kurererwa mu kigo ngo agikuriremo, kandi umwana yigira umuco w'igihugu mu muryango. Igihe rero yabagumye mu kigo ntabona uwo areberaho, ntarebera kuri se, ntarebera kuri nyina, ntabana n'abavandimwe be. Akaba ariyo mpamvu umwana utiga nta kindi yakora, ubwo arakina, akinire ku irembo, akomeze mu kayira, akomeze agere mu muhanda, agere mu kiraro.
Musanga ari izihe mpamvu ziba zabateye kujya mu mihanda?
Impamvu ni nyinshi. Muri za 2000 wasangaga impamvu nyamukuru ari ubupfubyi, ariko ubu ngubu muri za 2010 ntabwo iriya mpamvu ikiri ku mwanya wa mbere. Biriya byari impamvu ya jenoside, amateka, ariko uyu munsi impamvu nyamukuru usanga ari amakimbirane mu muryango.
Ni ibihe bikorwa nyirizina aba bana baje muri iki kigo mubafashamo?
Nyuma yo kubakura ku muhanda, icyo ni cyo gikorwa cya mbere, kubakura ku muhanda tubafasha guhindura imyitwarire no gusubira mu buzima busanzwe, ibyo nakwita wenda rehabilitation.
Ese ni izihe mbogamizi muhura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi muba mubanyemo nabo?
Ni nyinshi. Umwana ushobora kumukura ku muhanda yaranyoye ibiyobyabwenge, yenda kumera nk'umusazi, noneho bikagenda bikira. Hanyuma yamara gukira wamujyana mu muryango, ntibizere ko umwana yahindutse, bagakomeza bamufata kwa kundi, yarangiza agasubira inyuma akabisubiramo. Biba birebire ntago kumukiza byongera koroha kuko aba yarateye icyizere.
Barakoze cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu murabizi ko ku cyumweru gishize twatangiye kubagezaho ikinamico Nyiramubande wiciwe. Ubushize Gatsimba ntiyumvagamo abantu bo mu nkambi, ubu byifashe bite?
No kuri mbaba
karama,
warakoze cyane kuba warihanganye ukambira myenda wandodeye nta mafaranga ngo uhaye.
Nibyo
ni ukuri pe. Ushize santire aruhiza se wagize ngo wari wabigukorera?
Hehe, mva haba nakubonaga uri umuhungu w'inyangamugayo pe, ku buryo utanyambura. Gusa buriya nageze mu nkambi onkira arankarana biramurakaza cyane, ariko nanjye ndatsimbarara.
Uzi ko nawe byakubereye nk'ibyanjye?
Nibyo.
Papa yararakaye
ye
unjya kudodesha mu nkambi ya Rwejuru batamujyana.
Yibaze
kandi njye ndeba karite sindeba.
Gusa urakoze cyane kuyama. Nanjye nzishima ko abanyeshuri mwiganye bakubwiye ko wambaye neza.
Ahubwo mbaba
karam,
uzi ko uzi kwizera cyane.
naguhaye amafaranga ubutabaze
uzi ko ntarebye koko
kandi nibutse ko naguhaye make
ibase rimwe kabiri
ayo mafaranga muri kubara muri kugutse ya amafaranga ngana cyo kandi
kahuta
nabuze nayo kuranguza iki kabisigaye mu busa ngirase
ariko se nakugirane kubona bashobora kutubaza uyu munsi
none se bijo hano nyine ntibavuze ngo bafate ibi ngibi bagateranyaho ibi ndabyibagiwe
kandi minyo urashaka kuntesha umutwe dore ufashe ibi wabonye hano ugakuramo inyungu urabona ko cyaba ari igihombo
nundi ahubwo byancangiraga ufata ibi wateranyaho bino maze
nyumvira kandi ibi se byo bije mu muti minyo ndumva rwose nge nakureka
ariko ntacyo niyo natsimbuye umunsi utahanzatsinda
nyumvira
shawe uzi ko wa mutonto kiduhe wampaye lift yambwiye ko azajya mpa kuri diswari
ke
ubu nzajyeyo ngiye
minyo Karame muyo.
Gambwira ukuntu bakavukira bo mu ruhiza bakwemeje. Ese mwagiye mwimenyara? Ubwira ngo bazakwambura. Bona yasoronga.
Ariko rero barayampaye. Kandi habana iminsi twavuganya agomba kunyishyura imyenda na mudode na nubwo yigeze ayigezamo pe.
Ndahaba ndeba ko batazakwere. Ariko mbaba.
Karame.
Ubona iyo ugenda mu muhanda uba wizeye umutekano wawe nk'umuntu uturutse mu nkambi
kimbona niyumva mu bandi bavuka ino nkumva rwose nana gitope nta nicyo nikanga rwose
iyo ngenda mba niteguye ko wangirira nabi wese
nicyo
wahita duhanga ese ubundi uriya muhungu ni kimutanga ko ntashaka ko gakunda
egoko ntacyo ni ubushuti busanzwe erega muyomba Teka tumenye ko turi mu buhungiro kandi tugomba gutanga amahoro kugira ngo tugarukire
ariko uje umenye kuri impfubye
ndabizi
ndi nyokorome nkaba naho ababyeyi bawe
bati ndabizi rwose
urumva ushaka kunyumvira cyangwa ushaka kuyobora
ikosha
ndakumva papa
urare amafaranga yose umuhaye nayo kudodesha imyenda
Nari nayo bewe impamvu n'ibintu byanjye byashizeho abasore we sha
ariko se papa ubu hagize umuntu muri centre ya Ruhiza wumva ngo nagutangiye amafaranga ntiyagira ngo nibyo koko
none ubundi bitaba byo yakuye
ari amafaranga nayanjye
kandi abantu bo mu mpambi nakubwiye uzahuramo n'ikimbwa yahuriye nacyo kumugeze rwose
ariko se papa ubu urabona umuntu warangije amashuri yisumbuye urabona ntazi ibyo nkora koko
ubibwiwe n'iki se wakabimenye wasubira mu nkambi narakuje
ariga niba hari umuntu mwagiranye amakimbirane ni umuntu umwe ntabwo wafata abantu bose ngo ubafate kimwe ko ari babi
ngo amashuri yisumbuye nta wisumbura kuri se
njye burabara abanyeshuri undeka tukarwana banduka imbaraga bakamubita ngo njye ntabwo mvugaga neza ikintu cyose mvuze bakagisubiramo
barabihorere Ke twigire mwara mu misiri imbere bazatugarukaho baza bo dusobanuza uzabibona. Beze bazi ko abantu bose bagomba kuvuga ururimi rumwe. Bya byose ni abanyarwanda. Nubwo bavuga ikinyarwanda bose ariko niba kimwe kimwe kuvuga kimwe cyo kimwe. Utuzi biruke.
Mvana. Na urabizi ubuzima bwo mu nkambi. Nta muntu guteraga ka morale ko kujya kwiga. Nanjye numva navamo.
Baye byo bireke. Uno kabitekereza uzi ko tuba dutegura icyo tuzaba cyo. Burya niba bimpunza akajana mwana iki Imana yaguteguriye kiba gihari kandi kugiharanira ngo kigere ibyo nibyawe.
Aha
wundi bireba.
Burya barabana twigana barambangamira sana. Icyo mvuze cyose bakanze. Ikibazo cyananira kukibaho nk'abandi bakanze. Umunsi umwe nge nzitura umuntu.
Umva nkubwira, umva nkubwira. Ahubwo reka tuzashinga igrupu yo guhanira amahoro mu rwiruko. Haramukiko maze tujye tugishanya kubara neza riga nabari yabahinduka
gako oya ibyo byo byihorere hari icyemezo mfashe ku muntu uzongera kunserereza
karabaye
niko mutwareho ko mbona uri gutaza imvura amasaha
Ano amahorora?
Yewe. Ndagira ngo ejo nzaje kwirindira imyaka.
Ndiri.
Nize nsanga baranyoneshereje bikabije.
None se ukumva ko umuhoro ari wa warindi iyo myaka?
None ukaba wumva ko nagiye ndi mbokoboko?
Reka da. Kubabuza birahagije.
Reka. Aho bigeza birakabije. Uzi ko nemeye ko abantu bo mu nkambi hari amatungo bagira akaba ari nabo banyoneshereza.
None
ubu nafashe umwanzuro. Nyisangamo, nyitema.
Reka da.
Niko bimeze.
Ariko urimishamenye. Ubwo se wata umutungo ry'abandi? Ukumva ko wakiranukana ba nyiraryo?
None sejo uzaba wirebera. Nsangamo inka cyangwa ihene nyicamo kabiri.
Oya.
Nta kindi. Ubutaka n'ubwanjye nasigiwe na data agaruga abanyankara.
Yego ko kantengo ako ariko gatsimba ubwo urakomeje
yamanye sejo se ubu ndaburi yo mfatiramo
ngewe reka nkubwire nuramuka utemye itungo rya rubanda
nzaritema
nzaguta nigendere singiye gushoza intambara n'abaturanyi.
Uyu mworo wa gatsimba yo kurindisha imyaka mwaka agira imana mwe uracura iki? Sorongo ntashaka ko mbabaza akomeza kwiyuza n'abantu bo hanze y'inkambi. Ibi bizaherera he? Naho
bakunzi bacu akaryoshye ntigahora mwitama. Reka dutegereze ubutaha ko bizabyifashe. Dore ko na Marisa yamaze gusesekara muri studio. Uyu ni wa mwanya twahariye mwe mwese abakunzi bacu muba mwatwandikiye. Marisa ikaze muri studio.
Urakoze kumi ikaze Niko. Ubutumwa bw'uyu munsi reka tubuhere ku bwa Foster Tagayinabaro wohereje ubutumwa bunyujije kuri email yagize ati ikiganiro mwakoze ku bushobozi bw'abafite ubumuga cyankoze ku ndiba z'umutima. Yongeye ko abafite ubumuga bafite ubushobozi bwo kwiteza imbere nk'abandi bose. Naho Rugamba uherereye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karangazi mu butumwa bwe yatangiye ashimira abanyamakuru b'ikiganiro ejo ku kiganiro bakoze ngo kuko cyatumyiwe n'abandi basobanukirwa birushijeho ibijyanye n'ingurane z'ubutaka. Turamushimiye cyane kandi twizeye ko nabandi mwese mukurikirana ikiganiro ejo hari icyo mukuramo. Byamungu Benoît yagize ati buri gihe nezezwa n'ibiganiro byiza mutugezaho nk'urubyiruko ndabashimiye. Nawe turagushimiye cyane Benoît. Abakunzi bacu nanone kandi nyuma yo kumva ikinamico Nyiramubande ku nshuro ya mbere bagize ubutumwa batanga bavuga uko bayakiriye. Uyu ni Neturi Yeriyezeri utuye mu gihugu cy'u Burundi mu butumwa bwe yanyujije ku rukuta rwacu rwa Facebook yagize ati ndashima cyane uburyo ikinamico Nyiramubande iteguye byaranyuze cyane pe. Naho Munyaweri Buyoga ati mbega Nyiramubande turayikunze cyane kandi turabashimiye pe. Nawe turagushimiye kandi twizeye ko n'abandi bose yabanyuze. Naho Yararitse Ndayisenga umukunzi wacu nawe yagize ati ndashima cyane abakinnyi nk'abana na Mbabazi bazaharanire guhuza ababyeyi babo kandi muzatwereke bagiranye ubushuti bukomeye. Naho Kiduhe we icyo namubwira nuko yareka ubushuga dadi. Minyone nawe icyo namubwira ni ukuba maso ntagire ngo Kiduhe hari muwa mufitiye ahubwo agamije kumwangiza. Urakoze cyane Yararitse. Ubutumwa bw'abatwandikiye none reka tubuhinira. Dushimiye cyane abatwandikiye uyu munsi. Nanone kandi twabibutsaga ko uwaba afite igitekerezo cy'insanganyamatsiko yumva twazakoraho yakitwoherereza. Mbere yo gusoza ariko reka twongere twibutse abakunzi bacu uburyo batwoherezamo ibitekerezo byabo aho batwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone yacu ariyo 0788545411 cyangwa se 0722251145. Uramutse uri hanze y'u Rwanda wakongeraho akamenyetso ko guteranya 250. Turabashimiye kuba mwabanye natwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu. Mugire umunsi mwiza.
Mbere yuko tugera ku musozo w'iki kiganiro, reka mbibuse ko twaganiye ku iterambere ry'abavuye ku muhanda. Twumvise ubuzima babayemo, icyabibateye, n'icyo bateganya kuri ejo habo hazaza. Si ibyo gusa kandi, ababyeyi batandukanye nabo bagize ibitekerezo batanga nicyo bumva cyakorwa ngo uyu mubare ugabanyuke. Twumvise kandi n'uwo baye urugero akava muri ubu buzima bwo ku muhanda maze agahitamo kwiteza imbere ari nako umuyobozi w'ikigaba adacogora intwari yatuganirije byinshi ku bijyanye n'iki kigo ndetse n'impamvu yacyo adasize n'ubufasha babagenera. Kwaniyumviye kandi ikinamico Nyiramubande izakomeza kubageraho muri iki kiganiro buri gihe. Dusoza iki kiganiro reka nshimire mwese twabanye ndetse n'abanyamakuru ba ejo bagize uruhare mu gutegura iki kiganiro n'abarekira kuzakurikirana ikiganiro ejo cy'ubutaha. Bibutsa ko mugikurikirana ku isaha y'isaha 11:35 kugeza ku isaha y'isaha 12 zuzuye ndetse kigasubiramo ku isaha y'isaha 12:05 n'isaha 11:05 nimugoroba. Naho mu yindi minsi ni ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu ku isaha y'isaha 12:30 za mu gitondo.
ikigano cy'uyu munsi reka tugihinira ahangaha muri studio mwari kumwe nanjye Nicole Muziranenge. Ikigano cyahagarariwe kinayoborwa na Roger Niyigena. Nagira ngo Imana ibarinde naho ubutaha bye.
Mubandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington Netsiene Karekezi. Ikibazo cy'imibereho myiza, ikibazo cyo kubura umutekano, gushaka imibereho myiza, gushaka umutekano nituze ku mutima, gushaka ubukungu bwisumbuye, guhunga ibibazo n'imidugararo ya politiki. Muri make gushakisha ejo heza hazaza nibyo ahanini bituma abantu bava aho batuye bakimukira handi. Hari n'igihe bahunga amasasu, bahunga ibiza, bahunga se kubona nta kizere cy'imibereho myiza bafite aho batuye. Hari n'igihe biba ngombwa ko leta guverinoma ubwayo isanga imibereho y'abaturage yaba myiza kurushaho ari uko bavuye aho batuye ikabatuza handi. Icy'ingenzi ni uko bikorwa mu nyungu z'abaturage ndetse no mu nyungu z'igihugu cyose, haba mu gihe cya hafi ndetse no mu gihe kirekire. Iki kibazo cy'abantu bimurwa aho batuye nicyo twahariye ikiganiro dusangira ijambo cyacu uyu munsi. Turaho urubuga umunyamakuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda, wasuye ikirwa cy'Amazane mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda aganira n'abagituye.
Tubasuhuje tunabifurize ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Dusangira ijambo y'uyu munsi ribanda kuri gahunda ya Leta y'u Rwanda yo gutuza abanyarwanda mu midugudu. Gahunda igamije ko abatuye mu byaro no mu manegeka babavanamo babageza ku iterambere mu buryo bworoheje nk'uko bisobanurwa n'abategetsi b'u Rwanda. Kwimura bamwe ariko byakunze kutavugwaho rumwe, aho usanga uwimurwa adahabwa ingurane ihura naho yaratuye. Muri dusangira ijambo turaganira n'abatuye ku kirwa cy'Amazane mu Bugesera basaga igihumbi. Ikirwa kiri hagati y'umugezi wa Kagera n'ikiyaga cya Rweru. Birumvikana ko kuhagera nta bundi buryo butari mu mazi. Abatuyeho mu murenge wa Rweru Leta y'u Rwanda yatangiye kububakira amazu yo kubimuriramo. Baravuga ko batewe impungenge no kuzahabwa amazu gusa, bakibaza uko ubuzima buzakurikira buzaba bwifashe. Abatuye Amazane barimo ibice bibiri, bake bifuza kuguma kuri iki kirwa kubw'icyizere gice cyaho bakimurirwa, na benshi bifuza kukimukaho ariko bakazabonaho gukubita isuka nk'umurimo batunze. Baramutse bimuwe mu buryo bishimira hari byinshi byakemuka, kuko magingo ya kuva icyo kirwa cyabaho gifite umuturage umwe rukumbi warangije amashuri yisumbuye. Ahanini n'ibikomoka ku kubura uko bambuka bajya kwiga. Niyo mpamvu muri iki kiganiro turi bunumve icyo Leta ivuga ku mpungenge z'abo baturage. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, mbanze mbibutse gusa ko gahunda ya guverinoma nk'uko igaragara kuva mu 2014 iteganya ko hazabaho gutuza mu midugudu abaturage bari mu byaro. Igipimo kikazava kuri 51% kikagera kuri 70%, naho 30% bakazaba batuye mu mijyi mu mwaka wa 2017, umwaka manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu Paul Kagame zabirangiye. Ikaze mu kiganiro mwateguriwe na Eric Bagirubusa, reka dutangirane n'abaturage b'Amazane.
Mbanze mbasuhuze nabibwira nitwa Eric Bagirubusa, aguturuka kuri Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika rero by'umwihariko mu kiganiro dusangira ijambo, Radio Ijwi rya Amerika yimukiye mu kirwa cy'Amazane. Ni ikirwa ubona ko gituyeho abaturage bakeya, kandi ni ikirwa gikikijwe n'amazi Akagera ndetse n'ikiyaga cya Rweru. Ikirwa kuri ubu ngubu hakaba hariho ingingo yo kuvuga ngo abaturage bagituye babashe kuba bakwimurwa bajyanwe ku midugudu, aho babona ibikorwa by'iterambere birimo amazi meza, imiriro y'amashanyarazi, kuba bagera ku buvuzi mu buryo bworoshye,
Iyo ngingo niyo tugiye kuganira watangira wibwira abakurikiye radio Ijwi rya Amerika.
Nitwa Shumbusha Manuel. Kwimuka rwose turabyishimiye. Ku buryo n'ingendo shuri nanazigiyemo. Numva kwimuka abo bagiye bimura numva niterambere bagezeho. Kuko urabona muri iki kirwa nta terambere dufite. Reba nk'abandi barabona umuriro. Abandi babonye amajyambere. Nta kintu twigeze tubona. Bavuze yuko ntibatwimura hano. Tuzajya tugaruka tugahinga amasambu yacu aho batwimuriye buri muntu bakazajya bamuha inka ebyiri bakamuha n'iyo nzu urumva bakamuha n'amafaranga yo kugira gute kuzabakoresha muri icya gihe yimutse ngo rero ngiye ndumva kwimuka ndumva rwose nta kibazo
ariko njye ntabwo nemeranwa n'uyu mugabo iyo babyari bibaye ngombwa bakimura ababishaka bagafata abantu abashaka kwimuka n'ibande bakabashyira ku murongo nibyo ngiyemo nabyaba byiza abatabishaka nawe tukigumira kuko kwimuka
mba mutabivugaho kimwe
ntabwo tubivugaho kimwe ababyemera ni babajyane
icyo nongera abantu ntabwo dufite imyumvire kimwe ayenda hari igihe abavuga ati ngiye iterambere ndarifite kwanje ariko igihe wumva nta terambere ufite kwa ugomba kuvuga ati reka nimuke njye ahandi mbone iterambere
mama uraho neza se
muraho
wavukiye hano ku kirwa cy'Amazane
navukiye naho mu kirwa cy'Amazane
ubu rero bavuze ko bagiye kubimura iyo ngingo urayumva ute
yewe ingingo numva kwimuka ni byiza ariko nzimuka n'abana batanu bampa inzu yonyine bampa nayo matara ubwo se ni insonza zafata cyatara nekera abana ba bose kwimuka ntawe ubyanze baravuze ngo nta masamba bazatuha none rero nta masamba bazataduha ntabwo abana banje bazajya gupfira muri iyo
bugeze na rimwe uraraho mu nzu y'amashanyarazi
warayariye nuwajya mahahasi yasinzira yarayariye ariko none se umwana azamwereka amashanyarazi arimo arapfa
nibutse ko iyo umuntu yageze ahantu hari ibikorwa by'iterambere ubuzima burushaho kuba bwiza
none se ubu ngubu ndashaje n'umugabo wanjye arashaje ubwo se ntitumenya kwicina inshuro bamvanye ku isambu yanjye naho mbyuka nkagenda nkihingira none se nzagenda n'uwo musaza turebe amazu yonyine inshuke zacu zipfira mu buriri
mwumvikanye iki mbere na mbere
ngewe nitwakize imana za kari ariko ntekereza neza ko naherekanye nkubwira ko abasabye kwimuka bamaze gupfa kuri ubu nta muntu ushaka kwimurwa ajya ngo ahabwe inzu ntacyo kurya afite ntekereza ko nanjye ndubatse mfite umugore n'abana ese niba mpiyo nzu nzakuraho urugi njye kururya ejo nkingisha iki kandi abana inzara igiye kubica ubu ntitubishaka ni ingufu za leta niba cyo bashaka kuhakorera ntabwo tubihakanye bavuga ko twigometse ku butegetsi
bababwiye ngo ikimuganira nabo
twabasabye ko twababaje tese ko mushaka kutwimura ni byiza ni leta n'umubyeyi ese ko mushaka kutwimura muzaduha n'amazu n'amasambu baratubwiye bati twe tuzaguha inzu tuguhe n'amafaranga ugira ikintu ukora ariko nta sambu tuzaguha tubaje tese iyo nzu nta kindi kintu twijeje cy'uzaduha iyi nzu yonyine n'abandi barazifite nimushaka mubyihore bati haba ni ku neza cyangwa ingufu muzagenda turatuza nta kundi
ntibabasezeranije se amafaranga azasimburaho mutuye
nta mafaranga bavuze gusa bavuze ngo uzajya ku makonti ngo umuguze umukora imishinga babaha amafaranga mukore imishinga rero sintekereza ko imishinga udahinga nta hantu waza yakora yo kwishyura
nta mafaranga bigize batubwira gusa batubwiye ko bazaduha inzu ngo bakaduha imiriro ngo bakaduha amazi meza kandi mu by'ukuri urumva amazi meza ntacyo yatumarira tutafite aho duhinga tudafite ibyo kurya
nturo muri mazana uri kunywa amazi y'ikiyaga cya Rweru kuba bakugezaho amazi meza n'ibyo biri kuri wowe
oya ntabwo ari bibi ariko rero bakatugeza ku mazi meza batugeza no ku bindi bikorwa bifatika nyine nk'abantu twahingaga tutari abantu bize amashuri
icyo mbivuga cyo kutwimura turabyemeranywaho ariko noneho batubwiye ko bazaduhinga inzu ngo ya miliyoni umunani mwe niba narindi mu nzu idahagaze ngo na miliyoni cyangwa wenda ngo amasambu yanjye ngakaba ngo nta miliyoni ngo ebyiri ngo afite ngo bazampa inzu ngo ya miliyoni umunani gusa ubwo nyine ngende nicaremo n'abana kandi twebwe ahanini dutunzwe n'ubuhinzi yego n'ubucuruzi twacuruza ariko burya niyo wacuruza udafite ikintu kibyunganira ku ruhande burya nta kintu wazagera wakorera ibihumbi cumi n'ubundi ukarara ubihahishije hano umufungo w'ibijumba hano nawuguraga ijana hari abatima umufungo w'ibijumba ugura 500 ubwo kugira ngo nzaguhize irasiyo y'abana bazarya nibura wenda ntarahinzeho na dukeya urumva bitazanduye niyo bampa miliyoni 20 nazirya umwaka umwe zikaba zirarangiye
ntabwo wumva kuba bagiye kugugura ahantu waguraga ibijumba bya 200 cyangwa by'ijana
ukajya kugura ibya 500 ahubwo ko bishobora no gutuma ufunguka mu mutwe
ibyo ngo ndabyumva nubundi imitwe yakirafungura ikintu dusaba nibura nimba batazaduha amasambu hari yahakuri kutwimura bakatujyana ari kwiterambere tukagera kwiterambere nanyo nkajya ntego imodoka nkajya Kigali nkajya nko kurangura ibicuruzwa hatembera nkaba najya mu mutara ubumwanga ni nko muri gereza byo urabibona nawe ariko burya iterambere ribanza munde abantu bariye bahaze nibwo iterambere ribagera yasebo wasanga umuntu yigunze yihebye ubu nkubu ngubureba ubu ndahinguye ariko ni wabimenya maze nk'imyaka 3 ntaruhuka guhinga ariko urabona ko mbyibushye kubera iki mbona bya byo kurya nabana banje barishimye iyo mvuyeyo tagenda nkakubita agacupa kamwe ubundi hasigaye nkasharama nkijyana
nuvuga ngo icyo mufite nk'umutungo ni hano mazane gusa
ni hano mazane gusa leta ni umubyeyi uko batekereje kudukura hano muri kino kino hari hakurya hari ibisigara hari amashyamba bazadukatire nibura wenda amasambu yo guhingamo turabyemera ko tugende tuzo dutembera igihugu cyose na za Uganda tugere
wari wagenda mu modoka
imodoka nayigiyemo ni Kigali ndazi niyo no hakurya mu majyaruguru nagiyeyo ariko nagiye hari nk'umuntu ngiye gusura ariko ndi hariya ku muhanda yita gisagicaho nkahita ntega nkajya Kigali nkajya mu mutarase nkajya na za Kibungo bitewe n'ibyo ngiye kureba
niko mukecu turi kuganira ku kwimurwa kwanyu witeze ingaruka ki zo kwimurwa
twatanaziya kubw'Imana ingaruka zo kwimuka tuvuge nkangereye ubukongana ndi n'ikimuga nari mfite nk'akabanza nkuramo ibiro 50 yenda nkahahiraho none se ubu zamara kugera hariya nta ntege mfite nzashobora kujya kwambuka njye kanzenze gucishiro nzambuka njye ngenda gucishiro mbishobore ntari buyikorere sinana yica kabiri yese nabishobora keka ngiye ahantu mahako yenzaye nta makwe njyana n'umwana turumva nta wanze kwimuka rwose ariko ikibazo ni imibereho mibi tuzagira
kuki muvuga ko ari imibereho mibi ariko
none se reka
ngiye ngo mubashe kuba mwabibona
umuntu yahinga nk'akajumba sibyo akagurisha umufunga akagura isabune yo kumesa akagura kunywa Neza igifaranga ry'isabune uzarivana he utabonye aho hinga kakajumba.
Ndumva mwikomeye kuri aya mazi yanyu ya Kagera na Rwego.
Nitwa Barambirwa Celestine ariko twebwe ntaga duturuka no guhinga. Unyuza ari hepfo ubonye ko ibishimo twejeje. Kandi na handi bahinga. Nkatwe rezo batwimwe inaha tukagira aho tudahinga tuzabaho nabi. Ariko ibyiza nkuko tugeze tukagutuma nubwo batwimura bazaduhe naho duhinga rwose tukabaho duhinga nta kuri twabana
reka dusubire inyuma kukwimura uravuga ngo utunzwe no guhinga wakugira umucuruzi byaba bibi cyane ko
bwabucuruzi nabukura hehe nta bushobozi mfite ariko bamaye nkuko ndi umuhinzi bamaye yo guhinga nibyo byanezeze babana banje bakabona uko babaho
nitwiringe Imana David
yego David
urabona ko koko ikibazo cyo kutwimura twarakishimiye ariko ubu ngubu nawe kuburi hano ugenda na diplome yawe niyo gutunze kuba uri umunyamakuru natwe rero burya nubwo n'umucuruzi acuruza ariko atera imbere afite hari gukura mu rugo harimo umugore ahinga cyangwa se nawe ubwo muri bwa bucuruzi akora agahinga noneho cyagiye bwa bucuruzi akora icyo giye butera imbere kuko babifite byinshi hagenda akura heshe none nkaho tukavuga rero natwe kutwimura nibyo batujyanye ahagaragara kuko n'ubundi leta yadutekeje yibona ko tudagomba kubana mu bwigunge ariko noneho niba rero n'ubwigunge bwo kugira ute bw'imirire kuko ntago twajya duhora dusabiriza igihe cyose abavuga ngo bazaduhaye amafaranga se nubwo batabyemeye ubona ko batwemere ko bazatwimura ariko ntibatubwiye ingurane z'ubutaka bwacu ntago bazi hagaciro sahizi cyagaciro n'amazu ariko amazu twebwe ubu ngubu sahizi umuhinzi kineye abanza gushaka n'isambu kuko uramutse w'umukiranu utarabona isambu n'ubundi nago ntago mibereho ubufite ubugumi uhangayitse ariko niba duhaho gasambu niyo kaba gatoya basi twagira n'uruhengekerezo naho twaya tugira ute tuvuga ati abana tujya gukura hari umwumbati munsi y'urugo nitwakura umwumbati munsi y'urugo turazana abana bagira ute naho barebe babone imibereho noneho nanjye nge gushakishiriza handi noneho wenda n'ubwo bwa bucuruzi wenda nzajyamo ariko nkuye mu buhinzi
Kabo dikigawe cyo cyatuma
yiye. Cyogende sharjo charcha.
Ni bisi yose bituko byacu bikaba bigatuma iyo byara. Oya niba abantu bamushengeza abantu ahantu.
Bewe wabonye ko ari wa mugabo w'umugambwe yabahomora. Ni urya.
None kuba ari muri uwo mugambwe cyo sara ndi cyaya. Kandi yongeso ni mubaza ngiruba. Ushaka gutuzagiza amatohoza. Abantu bazi badangaza kugaba.
Hena ne wawe uti gutaka tatitse umugambwe.
Kandi sho.
Eh kuma. None wawe uzi gutaka ari we yatitse. Namurindira ivuye amatohoza washa.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyaka.
Ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda turacyari mu kiganiro dusangira ijambo aho tukiriganira n'abaturage bo mu kirwa cy'Amazani bateganya kuzimurwa mu bihe bya vuba. Turareba uburyo biteganijwe n'uburyo abaturage babyumva.
Mama witwa nde?
Nitwa Nshayinyeretse Frodonat. Kwimuka nibyiza ye twarabyishimiye. Ariko nta nubwo twanabyishimiye neza. Hariya hakurya abahaba natwe turabareba n'ubuzima babayeho. Bose usanga duhura hano mu iki kibaye hano hepfo baza gupagasa baza guhinga tugihuriramo twese. Kubwange rero ukuntu numvaga mbitekereza nifuza ko batwimura ruko abanje kuduhingurane y'ubutaka. Tukabanza tukabona ubutaka wenda niyo babanza bakatwihera ubutaka iby'amazu bikazaza hanyuma burya guhinga nibyo bya mbere ni navyo bibeshaho umuntu ari we wese nubwo nuwaba ari hehe wese nuri Kigali nuri hehe wese atunzwe na wa wundi uri hano hasi uhinga.
Mwavuganye iki na leta kuri iyo ngingo yo kwimura?
Ikintu nta na kimwe turavugana turetse kuvuga ngo bazatwaka inzu z'agaciro ka miliyoni 8 ngo irimo ngo amashanyarazi irimo umuriro irimo amasima ngo n'amarangi.
Wigeze urara mu nzu irimo sima?
Inzu irimo sima nta n'ikintu ivuze kuri iki. Igifite agaciro cyambere kuri iki ni ukuba nariye nkabona umwenda wo kwambara umwana wanjye akakara akabona isabune akabona ikayi n'ikaramu akajya ku ishuri naho inzu ya sima kuyibamo ntari bukure y'isima ngo ngaburire umwana nta kintu bivuze. Oye ntago nzayomoraho iyo sima ngo nyishyire mu isafura nteko umwana nava ku ishuri aze muhereze. Ivyo ntago birimo biratunezeza kutwimura batanje kuduha ubutaka bwo guhinga. Ni babanze baduha ubutaka duhinge noneho nyine babone kutwimura. Naho ibyo ngivyo barimo baradushyiramo turumva ni nk'ikigare turumva tugiye kuba nk'impunzi kandi twara abaturage dutuye mu gihugu.
Mu yandi magambo wowe urashaka kwigumira hano?
Oya kuhaguma bibaye na ngombwa nanahaguma. Ariko noneho bitewe n'itegeko ryo kwavuga ngo hano ngo bagiye kutwimura ngo nimakora ngo uri rutindo rwa rusumo ngo tuzarengerwa ni hasi ni mukirwa. Ntago nabisubiza inyuma kuko uwo muriro naho uzava ku rusumo uzagaburira igihugu kinini abaturage benshi. Ariko ikimbabaza kiri kumbabaza cyane ni ibyo byo kutwimura ari ukugenda ngo bakampa inzu yonyine nta yindi ngurane y'ubutaka bampaye.
Mugenzi wanyu ngo wigeze kukomoza kuri girinka nk'inka ikabafumbirira
inka bazaguha udafite ubutaka yafumbira yose ubundi utuye mu mudugudu yuzayikoresha iki yizakumarira iki?
Muzaba ibitekerezo byawe nabyo birakenewe.
Jebanye ta nduwe mana Janvye ubundi kwimuka rwose ni byiza nta numwe atavyishimira. Ukurebera abaturage dutuye Amazane turibice nka bibiri bamwe barabyishimira ariko ugasanga abandi bari kubihakana.
Muzahuriza he
leta ikizakora na wa wundi byanga azagenda ariko yabyanga ariko azagenda rwa titegeko. Nawe kwimuka rwose nta numwe byanga nta wishimye kugwa muri urufunzo. Ubundi rero mbere iki kibaya gikamye vuba ariko mbere gitarakama amaza cyuzuye bashaka kwigendera buri wese ashaka kwigendera. None iki bagikamiye rero niho umutima none ukunda Amazane ugarukiye. Ariko ubundi mbere rwose ikibaye cyuzuye buri wese yashaka kuva inahanga yashaka kuva inahanga. Kandi nanga n'umwe barabishaka kandi nataraguza tujyana ngo dute hariya hakurya giko mbibona turabana b'igihugu. Ntabwo bazaduha kuburyo hariya bafite ikintu baduteguriye bazaduha. Niba twima gye ndumva ku bwanyina nakongera nkigarukira Amazane. Bani musabura garuka. Nagaruka. Oya nagaruka ndorese ntagura kwemera gupfa. Nubundi nagaruka bande bakanyicira hondi.
Tujye kumibereho. Ibintu mubona ni muva Amazane muzamurase cyane muzamuhotere.
Urumva Amazane imibereho yaho ni myiza kandi urabona ntagigoye. Ubu hakugiriya kuri rizuba. Uyu muntu wese arimo akangura ni ukwiwe. Ariko inahanga ubu igishimbo nuruhisho. Ubu buzima bw'intanga bumeze neza umunanyiro hano mu mazi agakorera inoti naho se higiri abazaduta ngo bazaduha ngo umuriro uwo muriro uzakora hitara uritekera umwana rero numva abanyamazi ahubwo bari bakuriye kureba kure bakareka kureba inyungu yo kujya kuri ayo masima bakareba inda zabo n'abana bafite none se niba kugera bakaguha uwo muriro bakaguha niyo nzu ya sima uzavumvura ho gatoya utekera abana.
None uravuga ngo bakareba inda zabo ariko urabona bafite utwana dutoya nabo bakeneye kujya mbere. Haruwaho zavuga ko Amazane imeze nka gereza. Ndamusubiramo amagambo yavuze.
Ni ukuvuga ngo rero niyo wajya no hakujya n'ubundi ubuzima bwose ntabwo bwareshya. Ntabwo wajya ku buzima bwa gitifu uri umuturage mutoya ngo muzanganye ubuzima. Ntabwo wajya ku muntu ufite miliyoni ziwe ngo uzabona ubuzima nk'ubwiwe. Ubundi nimureke dushime ubuzima dufite inaha Amazane. murebe kure aho aturaje ubwo bamazane barebe kure ese niba kwimura ukajya mu gasenyi cyangwa iyo ngiyo batima uza busanze iki ake nangaha dufite amasambu iyi gasozi byarumbye tujya mu kiba tugahinga ubwo rero numva gusa nka leta y'ubumwe yareba kure abashaka kwimuka niba abandi nubundi babimukira atari abanyamaza n'ubundi abo ngabo rero nubundi bazasubira iwabo
haba hari n'abatuye maza n'ubundi
baturutse ahandi abanyagisenyi anyakibuye abanyangenda ni ukuvuga ngo rero nimujaka kwimuka yanuze yagukuye ku kibuye iza gusubizayo n'ubundi usubira iwanyu ariko bareka abanyamaza ntitwigumire mu buzima bwacu
wabiga amakanga
ngiye navuyemo nagarukiye mu wa kabiri secondaire
mu wa kabiri secondaire wigaga he
nyiragiseke groupe secondaire nyiragiseke
kubera icyo wavuyemo
kubera ko kuvina twambuka tujyayo byaraturushyaga bitewe nuko twageragayo tugahura n'ubuzima bubi bitewe nuko ababye twaga tubasize inaha twajyayo tukaba muri ghetto rimwe ibiryo bigashira tutabona kuno twatuma ibiryo ngo bitugereho bityo bituma tuva mu ishuri
uko muje rero gukintu gikomeye kugira ngo umuntu ave mu ishuri bitewe no kuba akora ingendo irimwe amazi yuzuye ubundi yagabanutse ibyo bintu byo kwimuka urabivuga iki
ku bintu byo kwimuka genda byemera ni na byiza leta yabitekerejeho yasanze ari ikintu cyiza kandi nayo nabwo itwanga nabwo yagiye gutworeka n'ikindi tugenda duhura n'impungenge nyinshi nko ku ruhande rw'abasore naho nakomozaho kuko nanjye ndacyari umusore nk'abasore bavuga ko nta musore bagomba guhinzwa kandi hano wenda narishakashake nkarekura hirya no hino nkaba nayiyubakira ariko ngo utari umugabo ngo ntushobora guhabwa inzu udafite urugo ngo ntushobora ufite abantu ugaburira n'umugore ntiwayihabwa ugasanga izo nazo ni imbogamizi kandi ugasanga bati abasore rero ufite nk'imyaka 20-19 warashije kwiyubakira inzu ukavuga ati kugira nanjye ntazahomba reka nza n'umugore kandi uwo mugore n'umuzana igihe cyawe kitaragera ni ibibazo niba bari kudutegeka ati tuboneze urubyaro nta kuntu uzaboneza urubyaro guhera ku myaka 19 wazasaza byaratabagaye urumva rero ngo bari kudutega imitego ikomeye cyane
bagenzi barabivuga iki
nitwa Nkurunziza Jean Bosco cyo kibazo cyaraje baravuga ngo nukwimura ngingo zituye kandi ubwo hari abasore bamurabizi leta iki kintu cy'ubunebwe cyo kwikora mu mifuka leta yaragiciye nimba umusore icyo kintu yarakirwanyije kandi iterambere ry'umusore urabizi nuko bafite inzu yiwe nta
nibyo iterambere
noneho ubwo ngubwo nkatwe nk'abasore kubona batwimuye byadushimisha cyane bakadusubiza n'ibyacu tuba twaratakaje urabona nk'abajeni byatugwa neza cyane twe turimo turasaba leta y'ubumwe igende n'icyo kintu gitekerezeho irebe ko umusore w'imyaka 23 atashobora urugo ahubwo aba ari kwishakira ejo hazaza heza icyo kintu bakiga cyo kuvuga ngo ni ukwimura ingo icyo kintu nacyo turimo turagisaba cyane mu kitubera ubu buvugizi
niko mama mwavukiye hano
oya
mwaje mwimuka muvaye
nitwa Mukarusagara Merena nge naje nturuka hari aha kurya nyina giseke ubwo naje nje gushaka umugabo inahangaha ariko mu byukuri inahangaha turahari tuhaba mbega tuhakunze ikibazo tugira rero twebwe nicyo kwambuka nk'ubu ngubu urugero naguhanda umujyanama w'ubuzima nshinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'uruhinja ariko ubu kuva mu kwezi kwa 12 kugera ubu ngubu mu kwa 8 ntago ndajya mu nama haranzamwe ku kigo nderabuzima bitewe n'iki n'imyambukire yo kubura ukuntu nambuka nigeze kwambuka ngeze hari amuruzi ngwamo pe abantu baza kuntora ubwo rero kubera icyo kibazo cyo kwambuka nanjye banyimuye bakanjyana hari ahakurya nkajya abandi bari byanshimisha ariko noneho imbogamizi irimo baraza bakakubwira ati tuzaguha inzu yonyine kandi ahangaha noneho nari mfiteho mpinga nahingaga wenda nubwo nezaga bikebana nk'umufuka cyangwa imifuka ibiri ariko nkabona ibyo ntungisha abana
nahangaho ushaka kujya ku isoko ukabura aho unyura washaka kujya gusura umuntu bikaba igihe kinini kugira ngo uzabone kugenda ariko twimuza akadaho guhinga tukabura icyo dutungisha abana twakimuka ntacyo byabidutwara kuko iterambere n'ubundi aho umuntu ageze hose iterambere riraza
twandura ikiganiro tuvuga ngo iki
kwimuka ni byiza rwose nakubwiye ko babuze yuko umuntu bazajya bamuhinga kandi ninaha turazifite kandi ntibazaduha izo nka ngo tugende tujye tuziragira mu muhanda bazaduha naho dutera ubwatsi tukajya tuzahira
wowe uri mu byizere
ngende mu cyizere rwose leta uko leta yabitekereje irabizi kandi ntabwo nzagenda ngupfe gusa
soze mvuga ko barebe kure ubuzima bw'amazi ntacyo budutwaye kuvuga ngo hakurya ngo hari amatara hari na za kaburimbo kaburimbo ntiwayivuvuraho guhitekera umwana rwose ngarari nimba ari imiriro bashaka kugirwa cyankombo bahajyanye umuriro umuriro nina hangaha bazanya abanyamerika cyangwa abandi bazungu bawuhinguza bakabuzana nina hangaha turasaba perezida wa repubulika aduha umuriro abashaka umuriro bawubone ariko bareke kutwimura perezida
nawe urumva babagezaho ibyo byose mu kwigumira amazane
yewe kuguma amazane ngiye mu amazane ntabwo mbyemera twebwe perezida wa repubulika rwose yabitekereje abona ko amazane igomba kwimurwa kuko amazane dukunda kwibasirwa n'ibyiza abantu benshi baragwa baracyagwa mu mazi impfu zitunguranye zo mu mazi zibaho twebwe abaturage twasaba ko bazatushakira ahantu duhinga naho ubundi kutwimura turabyishimiye kuko n'ubundi abangaba bari kuvuga ngo tengo ngo turabimukire babikeneye ni ukuvuga ngo bafite ingengabitekerezo y'ubumere bw'ahangaha iyo babonye hano umuntu bakabona umaturutse ahandi bamushungera nk'uko bakagira ngo ari umuntu nk'abandi
tumaze kumva icyo abaturage bavuga ko kwimurwa ku kirwa cy'amazane twavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bubareberera umunsi ku wundi Bwana Rwirwa Gaje uyobora Bugesera tuganira yavuze ko imirimo yo kwimura abaturage itaranozwa neza ariko ko nta n'umwe utazanyurwa na gahunda babateganyiriza
cyo dukora cyambere ubwo kwikubitira no kubakira amazu ariko tuzabaha n'amatungo arimo inka n'ibiraro byo kuyororeramo kandi igikorwa cyo kuyimura ni kijya kwegereza kuko ubu ngubu tugitangira kubaka umushinga wacyari ku itangiriro turateganya no kugirana ibiganiro nabo mu rwego rwo kureba ibyo bazakenera no kugira ngo tuganire ku mibereho yabo nibaramuka bimuwe kuko ntabwo twajya tubikora kandi n'amazu ariwe tukiyatangira ariko turateganya ko hari hose hari komite ku rwego rw'akarere ibikurikirana ibyo bikorwa byo kubaka no kwimura abo bantu ntabwo ari umutwari rwatoranye bazimurwa ni bane tuzaheraho ariko birumvikana ko mu kubegera mu kubaganiriza ari naho tuzakora igikorwa cyo kujonjora abo tuzaheraho mu kwimura igikorwa kikazakora ku bufatanye nabo n'ababigizemo uruhare abayobozi babo aho ngaho kukirwa ndetse n'ibibazo bigiye bitandukana bazagenda bagaragaza bikazagenda bishakirwa amasubizo
ku buryo se hari igiteganijwe kuba bazabona aho guhinga nyuma y'inzu
tekereza ko n'ubundi nabo impamvu tugiye kubimura ni uko nabo batari bafite aho bahinga hariya babaye benshi ugereranyije n'ubutaka buhari ariko aho tugiye kubimurira ni impande y'umujyi abantu bashaka no kubafasha mu bundi buryo bwo kugira indi mibereho idasinzwe no ku buhinzi abantu bakagira n'imyuga babigisha n'ibindi bikorwa tubafashamo byo gutegura no kureba uko babaho ariko tugiye kuzagenda tubiganira muri konsepusi note ubu ngubu icyo twatangiye gukora ni ugutangira kubaka ariko gukora bikubwiye n'abo ngabo tumwe twose ntabwo bari bwajonjora mu kubajonjora rero hazabaho no kureba ibikeneye mu mibereho yabo tukazagenda tubishaka ku bufatanye n'abafatanyabikorwa tube gufatanya muri icyo gikorwa ni inzu enye zifatanye ariko zitandukanye so ku buryo buri muryango uzaba ufite inzu yawe yihariye ibyumba bitatu na saro n'igikoni na dushe na tuwarete ni hafi y'ibikorwa remezo byose niyo mpamvu twabaye dukora ku mujyi hari amashuri hari amavuriro hari umuriro hari isoko hari ibintu byose ku buryo izo mbogamizi bari bafite zagenda zigabanuka
abasore bari barubatse bo mwabatekerejeho ko nabo bavuga ngo bo ntabwo mwababaze nk'abantu badafite ingo
nakubwiye ko tutaratoranya abantu tugiye kwimura twari twatangiye umushinga wo kubaka aho tutaganya kwimurira abo bantu igikorwa cyo gutangira kuvuga ngo turimura nde turahera kuri nde ntabwo ibyo nibyo twari bwabikora ibyo ni byo tuzagenda tubiganira nabo turebe abakeneye guherwaho tubavanemo ariko kandi umushinga ntuzanahagarara tuzakomeza tugire dukora ku buryo n'abandi bose bazubaka icyo bigamije cyane ni ukugira ngo abantu bagire imiturire myiza igezweho bakabona aho baba barafasha no mu buzima bwabo
niba mbumva neza ni ukuvuga ngo nta n'umwe utazanyurwa na gahunda mwamuteguye
abazagaragaza ibibazo tuzabiganiraho kandi ibyo tugiye kuba hano ubufasha ibikorera ntabwo ari inzu tububakira z'ingurane ntabwo ari inzu tububakira zo kwishyura ntabwo wafasha umuntu kubera ko atishoboye ngo umuhe inzu nziza unateganye uko agenda abaho muganira n'ibibazo afite ntarangiza avuge ngo sinagize ibyo mwankoreye kandi ibyo mwamukoreye nta n'ikindi kiguzi mwamucaga ari mu rwego rwo kumufasha kugira ngo undi munyarwanda wese ufite uburenganzira bwo guteza imbere
mazane nibamara kuhimuka hazakorerwa iki
icyo kibazo ndumva ikigiye atari igihe cyo kugisubiza cyangwa cyo kubukimbaza ntabwo tugiye kwimura abaturage bose ngo tubavane mazane ariko niba twakoze gahunda yo kubimura bose no kubahavana icyo gihe mwazatubaza n'ikigiye kuhakorerwa ariko kuko abaturage barahatuye hari amazu yabo bamenye ko ari menshi nibo baragiyeyo na gahunda yo kubimura iyo ngendo ikorwa progresivoma ntabwo ari ibintu byo kubyuka mu gitondo abantu bose tubavaneyo kuko n'ubushobozi bwo kuvanayo abantu bose ntabwo bwari bwaboneke tugiye guhera ku mazu 50 iyo turiho twubaka abayabonye tuzagabanya bamwe bazava amazi ari n'abazafasha leta ntabwo rero ari kugira ngo duhere ku murongo twemere ku buryo twatangira kwibaza ngo uyu munsi nibaza barakorera gutyo ntabwo biza guhita bikorwa uko nguko.
Ndabashimiye ku kiganiro tugiranye meya.
Murakoze namwe turabashimiye.
Nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, umuyobozi w'akarere ka Bugesera bwana Rubi Rwagaju ndabona ari wudusoreje dusangira ijambo y'uyu munsi, turamushimiye ndetse n'abatuye ikirwa cy'Amazani bagiye kuzimurwa. Tunabifuriza ishya n'ihirwe mu buzima bushya bazatangira. Nitwibagiwe kandi namwe mwarimu dukurikiye mwakoze kubana natwe. Ibitekerezo mwabinyuza kuri email radioyacu@gmail.com. Mwari na Eric Bagirubusa naho utaha.
Chitara do chica.